Astro. Yeah. Izolo lakho alisoze lafana nekusasa lakho. Izolo lakho alisoze lafana nekusasa lakho. Amalanga wafani, amalanga wafani. Today ungakhali, kusasa ujabule. Amalanga wafani, amalanga wafani. Inzuzo zifani, abantu abafani. Ngisiphandele imali, ngisiphushele isiphani. Amalanga wafani, today ungakhali, bese kusasa ube.
Izolo lakho alisoze lafana nekusasa lakho. Izolo lakho alisoze lafana nekusasa lakho. Amalanga wafani, amalanga wafani. Today ungakhali, kusasa ujabule. Amalanga wafani.
Tomorrow it's a brand new day. Push is fun and fun every day. I'm going to Yazoo with no pain, okay? I'm telling you that from my underground gang. Show me where I'm at and got it which way. Should I chase it, people or in chase fame? I'm on the road, I got no time for games. Hang up in a mother, it's in Taluzo.
Izolo lakho alisoze lafana nekusasa lakho. Izolo lakho alisoze lafana nekusasa lakho. Amalanga wafani, amalanga wafani. Today ungakhali, kusasa ujabule. Amalanga wafani.
Amalanga wafani, namhlanje uyakhala, kusasa ujabule. Konke kuzondlula, impumele soyithola. Ungalilahli ithemba, ekezela kuzolunga. UNkulunkulu uyakuthanda njalo nje. Konke kuzondlula, wena bekezela, wena qinise.
Izolo lakho alisoze lafana nekusasa lakho. Izolo lakho alisoze lafana nekusasa lakho. Amalanga wafani, amalanga wafani. Today ungakhali, kusasa ujabule. Amalanga wafani.